subira imeniponza na tokota. Kote kupambana tatugila langu penzi tamu tamu imeniponza. Moyo kawacha na malenge lenge umeota vidonda nimefuba halinishi wenge wivu na konda anipita mbali kama kidege aniacha hoi mimegelege na zala unikana nuna bwege wena uma kama asali shapokonywa masege kaniacha gaoma dege dege mewa mbezi bichi mewa mlandege akumbuki nyuma. Tena sikuthubutu kumfanya jutie kunipenda niliamini milele daima daima kwake sikuaga zumbuku kujapo yangu kitocha limulikia anavyoiweka kando inanuma yangu akili amechanganya changanya amedanganya hakuna tena siri amechanganya moyo ameugawanya.
But you drive me crazy, Gani. Now I can't get you off my head. Can't get you off my head.
Umeniachia kidonda, kidonda. Miwe zako ninakonda. Kidonda, kidonda. Skibi mayana nakonda.
Tena siri
amechanganya moyo ameugawanya
ya kumbeli pita kunusa
amechanganya
penzi amelipangusa lipangusa nalia
Daddy.